Yafa lasara muniratu diko.
Yewtere meɗen yafa lasara sakiraɓe en kalatana haala hayeɓe ballitoɓe jagotoɓe wakkati kawriteje mawɗe ndelle sakiraɓe so ondari ɓeɗo addeteɓe wakkatil seeɗakil fam ballita jagotoɓe ɓe keɓa sodoɓe ndelle eli ngal ɗo kawrital hawrundurgal ŋeñoɓe genɗe meɗen e genɗe ɓaleɓe ndelle ɓe tawama liɗon liɗe ɗo yewtere en paman koɓe keɓi waɗude leyɗon rafi ɗoygol du yo saƴƴa ko haɓɓodoy e cellal no yimɓe mbawi waɗude fa heɓa safari dow ɗon en keɓan joguiɗo andal dow ɗaɗi ɓikkoye adama ƴepta ɗo kolngol woda ko humpiti yimɓe ɗon pamon ko kaja ɗon du wo haala ko wonno kaska ko wawi uddude hoore neɗɗo e dow motere ndelle noye neɗɗo wawi suɓorade kaska lobbo e ley nde ɗo yewtere en paman ɗum ɗon fo sakiraɓe ndelle bisimilla moɗon.
Initiative ɓamtare
ɓamtare ndelle hannde yewtere meɗen o haala golleho pamaroy mbaw koye wallude hayeɓe keɓa ceede seeɗa wakkati kawrite hono ko nandi concert ɓangle fa hannden e kawrite pamare pamare hayeɓe hewɓe na ade fa heɓa ballita jagotoɓe ɓe pilo buuɗi ɗum ɗon du o wallitinde hayeɓe ɓen wakkatiyel seeɗa kel keɓana koye muɓɓoye ceede seeɗa woɗi du ballita jagotoɓe ɓen kamɓoydu keɓa guineji muɓɓoye fuu soode hayeɓe hewɓe gollingal ɗo gollal noye ɗum lahatori salamata dikko filoken fa hamude ɗum ɗon fuu sakiraɓe meɗen pitanan en ɓe fulfulde fa pahamen koɓe heɓi waɗude toon
mosangu du toni makko rassidatu sana na woni na yilto li nokkuji ittanaɗe sappo e jeɗɗo ɓal salon international de l'artisanat de Ouagadougou no woni no o fillodo e yimɓe waruɓe gollal makko o jaɓɓade yimɓe ɓen woɗi du o holla ɗum ɓen nokkure to patron makko woni na sonna liɗon en fa hannden gollal makko gotal wallitinde li sonnugol suka debbo hayejo jom duuɓi nogay e joyi gillama duuɓi seeɗa joninka na woni na waɗa gollal ngal ɗen e ɗi wakkatiji o warayno fa heɓa tawe o heɓi buuɗi seeɗa o humtira haaju makko
soni mi yottake mi darata ko na dambugal ɓaade toon miɗa hollita himɓe ke golle pilotomi siyawo fuu mi waratanaga mi filo debbo gooto mi wallita ɗum e sonnugol ñamduuji muɗum lasaras miɗa jipponi o hokka kam buuɗi so gonga ni miɗa yetti Allah sabu lasara funde kootanmi mindu miɗa heɓa seeɗa kom ñamno a hoore am ɓe joɓatano kam buuɗi keme joyi ñalowma fuu ɗum du ɗo e nde siyawo hantoyto fuu miɗa wawi heɓude ko watta ujunaji joyi na wallita sanne
e dow bile sukaɓe heɓe woɓɓe ɓe en gollal ngal ɓoyata dagungal en o hunde lobbere fa heɓa tawe o fuu heɓi goɗɗum gislin woni wonno go ɓerdem e natude e leyɗon ɗen étudiant jangowo université joseph kizerbo no o rewa dow potiri makko fa heɓa tawe kanko du o heɓi goɗɗum o watti le jiiba makko
ni won go ɓerde am warde ɗo mi jotto nema ko min suɓi warde waɗa o golle min joɗaki tan miɗen keɗi famin kokke cewɗi komin gatta ɗo ɗum miɗen keɓa seeɗa seeɗa ko gommi ɗo ɗum miɗa heɓa nafa ɗon ni kam heddade wuuro miɗe jooɗi
no gollal ngal ɗen addiraka honono golleji keddiɗi ɗi en fuu wallude na sonna le wawtuji dagu ɗi en wo hunde wawde fa hannden wattande yimɓe waddoɓe guineji mumɓen fa conna ɓenɗen ceede mariame somandulgu wo connowo ñamdu jom duuɓi capanɗe tati e yowode ɓenne makko na wellini e sukaɓe hayeɓe ɓe en e golleji ɗi gaɗata ɗi en woɗi o jusata fewi e addude ɓenɗen e golle
surbaɓe jeegom jogim ga joni na gollana kam puɗɗe nden kay yoɓe jeetata noon jaatin amma ko coggu wala noon nde joppumu ɗiɗo hannden hannden no jama heewiri ni soni mi heɓi woɓɓe jaatin mi hooƴamɓe golle min kam yoɓata na surbajo fuu keme jeegom ñalowma na wooɗi sanne
e dow biile mariame juɗɗi ɓenɗen na seediri no yimɓe ɓe en garirta amma wallitinde e sonnugol na wondi kam du e tiiɗallaji e dow biile sukaɓe hayeɓe ɓe en a waɗan leriji cowiɗi aɗa dari woɗi du kaɓɓo ko ino woni ɗoɗan en fa hannden e hawrude yimɓe sordiɓe ɓenɗen woɗi sinwana tawe aɗa yawi wowtude nokku fuu ko wawi hewtitade e leyɗon ɗen
allo docteur
Allo docteur wo hala rafi doingol sakiraabe so on dali rafi doingol wo hunde ko woni e yimbe heewbe ka dum don wo rafi kellal baawgal torrude jogibe o sajja so on dali wakati mo yimbe be do daani na ngada taguji di mboda fa seeda ka eli don suni e jogibe andal ko habudoi dadi biko e adama be bi'an dum don na way hollitinde kulleje kewde sanne noy watten fa kisen sarri majjum docteur goto jogido andal e ko habudoi dadi biko e adama Jean Kaboure yepti do kongol e do micro Safiatou Zongnaba fa humpita en dum don en keban dum firte e fulfulde fa pahamen
quand quelqu'un se lève le matin il dit
ici ni goddo ummeke fajiliji wodi wi salla kamka danaaki fa wodi no gondi e wobe be sini non ummeke fajiliji fu ayaman joom salla noy jemmam yaari sabu yakkat fu joom na difo mana tallo ma na biccha mana hala kamtan e leedon sini ni dum en na wada wonden wonno ko joom wiete salla doyngol mum woda ko sabu to dum na heewi sabu ne en gondi e kap ko ooje wodi du ne en gondi e tiidallaaji bagi sini ni a yari ma sini ni a yari yaranaaji goddi en dagu kafe ma ti na waawi saabaade dum wodi du sini ni a daanata ko fa woda na dum waawi hoddireede hono nyawni en sini ni dum booyi sanne dum warayno wiide sini ni a wadi dagu balde sappo jeddije tati ma lewru fa ya e hoorem faraaji libbi tati sini ni daanata ko fa woda na dum waawi adireede hono no nyawni en noy wonno no dum waawi sawuldaade delle e don ke na haani ko yimbe paama salla na hiwi laabi baawde weede arande nen en fu yahataano laare doyngol ngulden laare doyngol wudum hunde lobbere na haani tawede o fu na segilaneni e doyngol mum sinini haddu nyaloma kurdo ada ngongungina jemma nen a wawtata daanaade nyaloma sinini a wadi golleji kewdi ma nawdi jemma wari tawan ada ronki sanne a daanoto tan fa woda wodi na wodi kasin nokkure to o fu subi fa daano wodi kasin na wodi sifu kune nen endu fa tawe neddo no wai fukade fa welat e le kasin laare ko habunduri e doyngol na wi e salla yimbe daano sinini o hawtuji goddi en kewti wodi tinta fa handen ada yaranaaji goddi di en wodi fa handen liito suudu to joomu walata tonne tinta watta tele tinta wartile le donden gollal nokkure de en wadana kanu fatawe fa heba neddo daano tan na wodi cialdi goddi kasin ko habunduri e donden fatawe neddo no wawi daanaade fa welat e don en na wodi chafaaji amma chafaaji den en haana adeede fa kewa o balde seeda tan sinini on adi chafaaji fa falte ke balde joyi dum en du na way saabaade sajjaaji goti
pose deja aux effets adverses du médicament
en andi tafu
Lele meden Burkina Faso wattugol kask ngol wo hunde ko tilsi do jogiide motere fu handen handen kaskiji din don so ondari wakati goma no way wadude duubi joy sonita e ngattanama hakkilo fa wudi dum do wo hunde ko way wallitinde delle neddo fu hana adude dum fa hokkara goddo noy bawden wadude fa pahamen kesallana dum wodi na noy dum wordi en kettinoyto do en horejo ona sera jepta do kongol fa humpita en elehi do en daren kaska oy buri wodude e meden en keban dum firte fulfulde fa pahamen
le casque fait partie des équipements oudou
casque on kam du hautana e kujje tiltude sanne mbadduji bi badama rembe moteje velo moteriji ma du motocyclettiji ndelle na hani ko tiige fa woda e denge gollude fa tay casque ki meden ni mbodi wawtu fu tawe na laabi tal sab casque na toni sanne fu na way hokkude e nyappi
lorsqu'il est trop sale nous pouvons faire nettoyer le casque
tininobe yewtere nde do do yewtere nde daroto delle lambe hollu en jahango e jam fandare yewtere nde studio yafa mo fondation irondel wadanta en kati